ante Jesu nangotwa hakira pela tapela takatamela ntate ke mang ya kaka wena utshwane take him out.